don't make me stop.
Uwezo wangu umekua, shukurani zangu ninakupa papa.